DJ Desma.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo.
DJ Sound.
Sista fanya kama upendo.
Sound.
Desma.
Sista fanya kama unipa upendo.
DJ Desma.
Apa mungu kao.
DJ Sound.
Angusha hiyo ngoma kama mawe.
Kontena nipe jazo wa kilo.
Ananchu. DJ Sound.
Yo, what's up Africa, what's up fam, it is your homeboy City Boy aka Bowser Baby, and you are listening to DJ Desma.
Chimba kitu adito sauti ya mnyam.
Chimba nani kitimba
Desma.
Bana nikitimba siti na vimba pasua kinga shipa la simba.
Shipa la simba.
Mayoyo seke beki nae cheza winga. Fne kama unajikunja basi deni kufirimba.
Anakabadi jugi nani kabako. Anitu kasi ata basi unge ni tanjo.
DJ Sarge.
Anakabadi jugi nani kabako. Anitu kasi ata basi unge ni tanjo. Unavyo itingisha hilo ile ligiso. Nanaka pegia miti kahindi si easy go. Ndoku kinafyo kuna akili, akili. Oh, nakanafyo tete mamwili, mamwili. Chimba shoti tano mara mbili, mbili. City wana spend all his mili, mili.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Prr. Sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Prr. Sauti ya mnyambo.
PGP, akio line ampin.
Prr.
Akio line ampin.
Prr.
Akio line ampin.
Prr. Sauti ya mnyambo. Odi wa muranga misi zitoke katoto. Mademu wangu fanya wenyu wakae mapoko. Na wengi waoni mapedi sugu wa mwihoko. Na mama zao uzangangu pale korogosho. Malize pedi wenyu nuka njuti za kitambo. Malize pedi wangu nuka ikusi ya kawambo. Kaskini flani kalifanya nmage bon maro. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Brr. Uchizi pia ni talanta. Nike chana jaba na
makiliferi.
Nike nindo ule bwana ya bibi yake. Nike nindo nilinyamba kwa ile conference case. Sauti ya mnyambo, brr. Sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo, brr. Sauti ya mnyambo.
PGP, akio line ampi. Akio line ampi. Akio line ampi.
Sista fanya kama wani kwa upendo. Sista moya moya nazi kwenye tendo. Sista kaza beki wasipate pengo. Sista fanya wani kwa upendo. Upendo, 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 upendo.
DJ Desma 254.
Yo, what up Africa, what up fam? It is a homeboy City Boy aka Bowser Baby. And I'm chilling out with the baddest DJ, DJ Sonj. Keep it close.
Sista fanya kama wanipa upendo. Sista moya moya nazi kwenye tendo. Sista kaza beki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 pe. Nikupe matendo, 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 te.
Girl, your mother took bigger than them. Girl, you smart, girl, more class than them. Girl, your mathematics 9 times 10. Girl, you pita like Angolo Kante. Chezesha sambwandra, litoto wakandra. Kishika na pandra, kama para pandra. Tucheze kandandra, vitu na vopendra. Nauza viwandra, teleza na gandra. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kwa tumbrum. Akina gaza wana kivizi ya mbrumbrum. Kumina kishu kishia nabi ya mbrumbrum. Legeza mbrumbrum, katisha mbrumbrum. Chezesha mbrumbrum, jiwa kwa tumbrum. Akina gaza wana kivizi ya mbrumbrum. Kumina kishu kishia nabi ya mbrumbrum. Sista fanya kama wanipa upe. Sista moya moya nazi kwenye tendo. Sista kaza beki wasipate pengo. Sista fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 pe. Nikupe matendo, 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 te. Ita mandem, ita, ita, ita mandem. Ita, ita, ita mandem. Ita, ita, ita mandem.
Wanakitaka kukikamata kiwa kina wigu wigu. Kitu matata na kukifata loa mikwanja kuwaribu. Kina minyota ya kuskota, ibe yendo na initibu. Kashaina kana sali kutazima wivu wivu.
Fanya vile kama una dance na rasta. Tetemesha kama umeshikwa na pasta. Ganda na ulimbo chuma kamata. Mindo fireman, superman, loverman. Better than jagaban, better than shabaman. Ukuta na panaran, coffee ameshika nan. Zamani simamendan, mwaga maji. Legeza mbrum mbrum, katisha mbrum mbrum. Chezesha mbrum mbrum, njiwa kutum mbrum. Akinagaza wana kivizi ya mbrum mbrum. Kumina kishukishi ya nabia mbrum mbrum. Legeza mbrum mbrum, katisha mbrum mbrum. Chezesha mbrum mbrum, njiwa kutum mbrum. Akinagaza wana kivizi ya mbrum mbrum. Kumina kishukishi ya nabia mbrum mbrum.
Sista fanya kama wani pa upendo. Sista poya poya tazi kwenye tendo. Sista kaza biki wasipate pengo. Sista fanya kama
nipe vyote vya haram, haram, ram. Rojo, rojo, zam, zam, zazam. Unapoleta kwangu nita kam, kakam, kam.
Shekita, 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 shekita. Singika, 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 singika. Lupita, 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 lupita. Singika, 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 singika.
Kiuno kisu kama Shakira. Mitetetemeko kama inapochezwa baisho. Shangwe tukicheki mpira. Likipita, likipita, tunasherekea like goal. Miti tukutima, kile licho washaweze kukizima. By goal, miso mkulima. Minapenda nyama, 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 nyama. By goal.
Hey yo, what's up Africa, what's up fam? It is your homeboy City Boy aka Bowser Baby. And you are listening to DJ Desma. She's one of the baddest, best DJ around this town. You gotta keep it locked in here.
Sweet by them, yeah, yeah. Get with Bessie, I'm the king with them boys. Sweet by them, yeah, yeah.
Woo, 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 woo. This is Daga Banda, he Uta feels it in him, a chance to coin your cock for he. In a bit of a chance, my Banda, he Uta feels it in him, a chance to coin your cock for he. In a bit of a chance, my Yamaya Mitungi, Singeri Kutangani, can I was say up under he, what OD? A mama Vito Sama Kadi, busy thing, you can think it happen, dining back as this in be my tenny, yet you make it is on our seat in the phone, the mini money band.
Chini tuche, tuche, yeah, yeah. Tucheze. Leo tupo baka kuche, kuche, kuche mzee. Weka glasi chini tuche, tuche, tucheze. Leo tupo baka kuche, kuche, kuche mzee.
Okay, listen up, rap, credit band. banger. Flow kama hizo toto ndo anapenda. Vitu flani vina kama ini enga flow sick man danger. Toka down paka Kenya woo. Watoto flani kill time melanin. Washeni waji uku and they better be. They kill, they killing me. They feel, I'm glad they're feeling me. Watoto kali, yeah, gorgeous. Leo tuko hapa, yeah, thought I told ya. Kuso kuteka yoni obvious. Leo tuko bie.
Nakata ki latino, buku nisha pata ni kumaga wino. Limbo toko toko mimi gogo simo. Michezo kili popo ye kiro na dinyo. Ama simo, kata ki latino. Buku nisha pata ni kumaga wino. Limbo toko toko mimi gogo simo. Michezo
kili popo ye kiro na dinyo.
Kebiti ya mavo juwa inachuna. Bado meno yuko funja mfupa. Bado tembo ziko funja chupa. Haribu mtu wangu emezesha. Usiku changa wese lereka. Shisha iko changanya kejefa. Ronde pili na kuja wepewa. Kunja mtu gizani kisawa sawa. Mkumbushe ituna ni atrawa. Nakono nasumbua kwa sana. Nazima ujui kutu inachuna.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna ati. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna ati.
Inachuna, nipanda bebe shashindo livu. Na stick, na kakiwashwa na kiku. Na, nakakochonjo konton. Chuna, nipanda bebe shashindo
livu. Chuna,
Lipanda bebe shashindo vu na si. Laka kiwashwa na kiku na. Naka kochonjo konjo konje si na. Yeah,
all the girls dance we go soli when mi tindo. Pisi kwa mi window nyapi ya mi pindo. Ila city na ikuna siyo kiza liendo. Naka kuki naka bless ila siku tendo.
Thomas naka pigi ya nyambizi. Mapenzi juni mitoke ya uswazi. Sikama kame shiki ya ga easy. Naka tekenya kana cheka kwi.
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna hati. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna hati.
Yukata kuchapa ni kama randa. Ukinipa ni raba na kukumanga. Daily manga tama fans venye na wamada. Ni kama airtime venye mimi na wabam. Na kupa show sita bora we uchore saba. Kwa kiti kwa meza hadi kwa kitanda. Misi wakabat ntakulima kama shamba. Kama pasa yanu ncheze na yo diaba.
Inachuna ni buva. Niko pampa ukipoma na sukuma. Mina jituma hakuna dumba. Takula kubwa mika olunga. Mbogi mbaa tukipula mnate. Siku wa chatsi ni 1, 2, 3. Tunawapiga piga buti kama bugati. Sindo chafu wa vida hadi mp3.
Hey yo, what's up Africa, what's up fam. It is your homeboy City Boy aka Bowser Baby. And you are listening to DJ Desma. She's one of the baddest, best DJ around this town. You gotta keep it locked in here.
Kopa, tutora metatu. Wasona we maone wivo. Mioki kibomba. Natendaga maku. Batana la kimo chambuzi. Jipitishe wanapoka. Ilizi wa umero. Wavimbishe na mishipa. Wajimalize na omu. Choma kopa kopa, balansi aga milioni talipa. Magoli shikana kwa mini ekipa. Rojo la penzi lisha jaza pipa. Choma kopa kopa, balansi aga milioni talipa. Magoli shikana kwa mini ekipa. Rojo la penzi lisha jaza pipa.
Mente kukana, lo
Canada, to Canada, watch your page, go Canada, go Canada, go Canada, eh, bitch, go Canada, yeah, yeah, go Canada,
DJ Son, go
Canada, yeah, yeah, go Canada, just a little bit.
Chiki wanavo katika kibisho Yani leo raha tupaka mwisho Nishajia minambo nkupiga show Oh ay
Washa mofaya
Chiki wanavo katika kibisho Oh oh Yani leo raha tupaka mwisho Nishajia minambo nkupiga show Oh ay
Mofaya Fire, fire, fire
Hula mugamba Hula mugamba Nazi ni straight to the top Na badilisha bass to the tan Mofaya niko high to the zan Munjanja, I'm the bad goon Watoto wananita my boo Hapa ni kusababisha kama tycoon Inama, inama, binda kama baboon Ina ni bamba vibaya Mawasir to make it Mofaya Langada, mukamba, meneko haya Mimi nakako haya
Chiki wanavo katika kibisho Yani leo ratu paka mwisho Nishajia minambon kupiga show Oh aye
Washa mofaya
Chiki wanavo katika kibisho Oh oh Yani leo ratu paka mwisho Nishajia minambon kupiga show Oh aye
Mofaya Fire, 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 fire Washa mofaya
The biggest shaitan Bawaziri getting hot as you tan
Top
You know I'm the biggest shaitan Bawaziri getting hot as you tan Western lady I can squeeze it to one see you tan shaitan see you tan Get it low pako kama tie chini Wamele wamependeza kina wina Nyonga na ula itatoka na mimi ni ya mini See you tan shaitan ndio mimi
Check it time usi check it kalenda Baby gali juwa na kupenda
Hey yo, what's up Africa, what's up fam, it is your homeboy City Boy aka Bowser Baby and you are listening to DJ Desmond
Sweetness of you, eh Me no heavy weight La da ya
pesa
to kind to DJ Desma
Oh baby wait Oh baby wait I wanna feel the sweetness of you, eh Me no heavy weight La da ya pesa to kind to you, eh Ka super gate Bila ya di pet ka kidege uko juu, eh To celebrate When I put a ringing on you, eh Na sito cheza away Na chapaka totula tandale Baby just come on my way Me wanna show you my love no delay I love you kweli Tia ni sita feli Kutu laki somali Oh mama my meme I love you kweli Tia ni sita feli Kutu laki somali Oh mama my meme Figa internationale Karibu nami usiende mbale Let the way you move your body Nimesalimu amri kwa kowendo afande Na sito cheza awe Na chapaka totula tandale Baby just come on my way Me wanna show you my love no delay Na sito cheza awe Na chapaka totula tandale Baby just come on my way Me wanna show you my love no delay I love you kweli Tia ni sita feli Kutu laki somali Oh mama my meme I love you kweli Tia ni sita feli Kutu laki somali Oh mama my meme You're so sweet apu For your sake I go fight kung fu Donda la rojo na ugua wifu
DJ Desma
Nizi sepene za kibantu My baby I love you kweli
wanna spend all her life with me. Oh yeah, yeah. How many goose, how many jazz, I'm open. No, how many sugar, taga moyo sisi. Oh yeah, yeah.
DJ Sound.
Tell him, sir. Anani bania, anani achia. Hakini baki doko mina changa nyikiwa. Anani bania, anani achia. Hakini baki doko mina changa nyikiwa. Bebe yo, 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 yo. Bebe yo.
A bad man, let me cross this border. I go risk carry tons in my shoulder. Make a little little dance, but think I enjoy your body, 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 brembe. The way you want, but si pole pole ka wani koroga. Tungulizam chana galu meni yoga. Yami mwilem tima nina vete tema niko hoi, hoi, brembe dem. Well from America, smile like Rihanna. Nilipo kukuta ikuwache siku juana. Oni mwangu mefit, like my banana. Mimi na we kwetu kwetu wida kupeana. Come on!
Oyo!
Bouncy around nipa tera moyo ni mwangu ni zira kwa mikato sutewa sutewa shuke make it bounce washa moto ili nyama ichomeke kwa mikato sutewa sutewa shuke make it bounce washa moto ili nyama ichomeke aya pa mbele 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 rudisha nyuma 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 twende kwa mbele 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 rudisha nyuma 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 nyuma
0711670804 on Instagram follow at DJ Desma 254
pinda ukisubua gaga amsha bundi Ndovu tingisha misambwanda kima kusudi Washa nipige kakengele Nikarushie na mishale Kuku ni mwagie michele Nikatungue kokapele Kwa mikato sutewa sutewa shuke Make it bounce washa moto ili nyama chomeke Aya pa mbele, 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 mbele Kukisha nyuma, nyuma
Wallahi nimejishindia mshumba Toto sexy na zindizi shumba Apa mungu kaumba Wallahi nimejishindia mshumba Toto sexy na zindizi shumba Meni kamata muhuni nimesha yumba Aniganda mifupa nisiaibu Wanga walisha tamani kuharibu
naroka na dunda. Ijapo siku na chukuliwa mchumba, isiwe riski aki moyo tani yuma. Mana mwime pesi sijajani wa wachuma. Yani nie tuyafanye gizani, milo mie niachie ni jamani. Your body, I'm inside and when I come and wine for daddy. Cheza kitete no shika usukani. Tanipa garama ando told you money. Kila unapohema, I like your body. I'm inside and when I come and wine for daddy. Cheza kitete no shika usukani. Tanipa garama ando told you money. Kila unapohema. Tutu na paifu umeushikilia mtoto, baby. Na aga kabisa mimi nipore nikula kiapo, baby. Ya nini ehe, tuyafanya giza.
What's up Africa, what's up family, it's your homeboy City Boy aka Bowser Baby and you are listening to DJ Desma. She's one of the baddest, best DJ.
Summertime thing, I wanna do the rock on my bling bling bling. Every Halloween, she looks like a vampire, scary things. Why is she smell mtoto yupo likiso? Fimbo yake mimi shani chaparo. Pass me bre mtoto menifika ko. Nyuma kilo zake anavo zigizo. Kusudi, mina penda vila na bomu vabadi. Body girl,
body girl,
body girl. I wanna ride with the body girl.
Body girl,
body girl. I wanna be with the body girl.
Body girl,
body girl,
body girl.
I wanna ride with the body girl.
Body girl,
body girl. Mtoto ki Afrika, umefunzwa mbio mpaka kwenu umepapita. Kiuno kabirika, moving like Vera Sidika. Toto navolika, unapopita, unatuita, ita, ita. Mtoto ki Afrika, umefunzwa mbio mpaka kwenu umepapita. Kiuno kabirika, moving like Vera Sidika. Toto navolika, unapopita, unatuita.
Yes!
I wanna roll with the body girl.
Body girl,
body girl. I wanna ride with the body girl.
Body girl,
body girl. I wanna be with the body girl. Body girl, I wanna ride with the body girl. Body girl.
Container limejazwa kilo, paja nofu nofu kama pilo. Toto kodi zake za San Siro, city ndiyo medical killer.
DJ Desma 254.
Pila, 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 toto body killer. Killer, 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 killer. Mpaka ntoke bila, 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 bila. Bila, 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 bila. Toko body kila, 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 kila.
DJ drop it, film no vikate figo afi. Drop it, film, drop, drop. Drop it, film no. fika te figo African fucking City boy and a hammy going sexy walking ni tumukize kwenye timbo
ndio mana wakini ona wana
Wainama Wainuka chura chuta
Wain DJ Sarge
Wainama Wainuka chura chutama Mwenendo tabia si tumefanana Doa oda yetu toka kwa Obama
Wainama Wainuka chura chutama Mwenendo tabia si tumefanana Doa oda yetu toka kwa Obama
Kontena limejazwa kilo Paja nofu nofu kama pilo Toto kodi zake za San Siro City ndiyo medical killer
Tumbukiza kata pila Pila, 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 pila Toto badi kila Kila, 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 kila Mpaka ntoke bila Bila, 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 bila Toto badi kila Kila, 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 kila
Wine your body, 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 body. Wine your body, 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 body. Wine your body, 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 body. Say my wine your body, 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 body. Wine your body, 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 body. Wine your body, 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 body.
Chika
livo jazi ya kibinda Makamoka kinda Masela wawinda kulitundika na mimba City boy nimetimba Kitinda mimba Fresh clean man nimekuja kufirimba Kontena limejazwa kilo Paja nofu nofu kama pilo
DJ Sarge
Toto kodi za keza San Siro City ndiyo medical killer
Kumbukiza kata pila Pila, 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 pila Toto bandi kila, 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 kila
Find a body, find a pretty face. Alima kwako nilizama nikiwa nawe kabisa ndo unanichanganya Kazuri body ukicheka mwanya nimesha tupa funguo kwako sitoki tena
Ozash, una kiuno kilo nyuma rigi rigi Menivuta na mapindo nimesizi zizi Menitunza kwako kama ndoa imebile beki Kwako kama bile mime
bile Meni mix kama karanga Akili umeifunga kama bandana Kwa mingino sutaenda kwako na kwama Baby I just wanna love you
I just wanna love you
Find a body, find a pretty face. Fanya waluya wana shushtuka
No more regret, no masturbate Nimeshinda bait, me make you wait Why no masate, sima maugate Washa zima nate, wakanda coming late
Kufata popoto taenda Wangu polisi kwa kona sarenda Kuku wacha mimi na unablanda Cheza na mi baby
DJ Desma, DJ Desma
Find a body, find a body Find a body, yeah. Find a pretty face. Find a body, yeah. Find a body, pretty girl. Find a body, yeah. Find a pretty face.
Aina kusukuma na aina kero. Aina kusukuma na aina kero.
Find a pretty face. Find a pretty face. Find a pretty face.
Sukumana aina kero Nikulisa kataga rumba di machero Kiwa ketu kizime pesa inacheo Vimambo vifanyike shepu kijatelo
Unavokatika ukipinduka shepu inavontatishaga
Mikiro wambo inavokata di mato inavomagikaga
Mitindo flani inayotu kosha roo Uzuru wa nyumba umesha kijaza cho
Shiki bumba Nakusata rumba Shake it, boomba. Nakusata rumba.
charo momba kila inabisho inayotamba na kunesa nesa kwa vigae
unavokatika ukipinduka shepul inavonitatisha
mikilo wambo inavoka tadi macho inavomagikaga
mitindo flani inayotuko sharo uzuru wa nyumba umesha kijaza cho
kremende akira mbaga akiminikiwa solo inapenda pale toto na volamba lolo nakangata na kaka acha kama kiteweo kinapo waka kesho ngoja matokeo
ulita mimi na nimwa kiposa nikikacha paka na vyotete maria rosa toto la kimomba asa sigeleta siyasa kana mapozi mapozi yoka meja za rasa
aina kusukuma na aina kero aina kusukuma na aina kero aina kusukuma na aina kero aina kusukusuku sheki bumba na kusata rumba sheki sheki bumba na kusata rumba.
On Instagram, follow at DJ Desma 254. Facebook, follow at DJ Desma.
Tini wape hai.
Hola, habari gani?
Hola, taimba na mi.
Hola,
cheza na mi.
Hola,
uko na mi. Shawa pakiti. Hawa mafala wote wameshaka. Hakuna kiki. Wakikubali wakikata. Niko live kwenye mavideo. Kelele kwenye maradio. Hizi gani niko studio kusuma den.
Misi jui o.
Ka kwenye kiti oi. Minio city boy. Ka kwenye kiti oi. Minio city boy. Ka kwenye kiti oi. Minio city boy. Ka kwenye kiti oi. Minio city boy.
Maraba wachufi, wanajidaina, hakuna kitu kwenye show.
Nika sichaze na mimi, kakukata ulimi. Street boy tumjini, city boy ndo mimi.
Nika sichaze na mimi, kakukata ulimi. Street boy tumjini, city boy ndo mimi.
Ka kwenye kiti oi, mindio city boy. Ka kwenye kiti oi, mindio city boy. Ka kwenye kiti oi, mindio city boy. Ka kwenye kiti oi, mindio city boy.
DJ Saw.
Nimezika datu, nimesha waba cinema. Asanta baba mungu kwa kunijeza neema. Mewa kata kata na zile vitu na tema. Eti mbele city boy, niko nyuma city boy. Wani zimegora boy, na wachaga sana. Sasa wanaombaga picha, na walipondaga ngoma zangu. Hapana saa au maisha, ama wasemaje ndugu zangu. Nakula mabata makuku kuku, manyama nyama na masupu supu. Madili fresh na marupu rupu, eti sasa inawa husu husu. Napiga mishe paka bongo, mishe mishe paka kongo. I say sina nongo, na promosha tu madongo. Napiga mishe paka bongo, mishe mishe paka kongo. I say sina nongo, na promosha tu madongo.
Wanna get it done. Cause we need they follow.
We go hot, they grow low. Took a way back, nigga, I'm back, I'm like, I know. 9 inch, kwenye boxer, yes, a pesa, dos na tesa. Waki to own a party, fiendo bass.
Wanna jileta, my underground, and my superstars wanna take a sound.
Wanna die,
TK, you can whoppy crown.
First of all, show me the pound.
I'm around,
yeah. Paparazzi wanna talk a story. Studio vibe, ina talk a shorty. Mother na die, ni voebo shorty. Una taka ni give up, I'm sorry.
Vika rivya upi dogo dogo, miya vini pagi pesha.
Hakuna kitu.
Miaka kumi, wamera uka, siku moja mina kesha.
It's city boy, TK2, oh yes sir. Tumejihami, tuko sana, no wanna jileta.
Wanna jileta, wanna jileta, eh. Wanna jileta, wanna jileta. Eh, wanna jileta, wanna jileta. Eh, wanna jileta, wanna jileta. Wanna jileta.
Wanna
jileta.
Wanna
jileta. Wanna
jileta. Action, back to introduction. It's your homeboy City Boy. In production. Of course the hitmaker TK to himself. Respect, yala, hala, chala, kati.
DJ Sarge.
Ladies and gentlemen, welcome to our comfort zone empire.
Hey yo, what's up Africa, what's up family, it's your homeboy City Boy aka Bowser Baby, and you are listening to DJ Desma. She's one of the baddest, best DJ around this town. You gotta keep it locked in here.
Ninapoanza sheshe kujimwa, masista devapo na mijibaba. Machupa chupa leo kunywa kumwaga. Mabusha tunavutaga. Ucheze na mimi, sucheze na mimi. Utaki kwa nini, utaki kwa nini.
Saga, 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 saga.
Mwaga pesa mwaga pombe, manyama choma kuku ngombe. Marasa rasa ikiloge, mazaga zaga tuzigonge. Unataka nini, ubane kwa nini. Unataka nini, ubane kwa nini.
Saga, 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 saga.
J Desma 254.
Hey yo, what up Africa, what up fam? It is a homeboy City Boy aka Bowser Baby, and I'm chillin' out with the baddest DJ, DJ Song.
Keep it going.